sakra be kidi be midem alal bare nogay jeegom lewru november 2025 to gondom hedaade mem wakkat jom e lindi mangal mudum fu mi chalmin am sanne wakkati mum mi kertani om bawido edo emission amem humanitaire o wakkati mudum yottike edo radio ngaji jokkondirde amen di sembe kabaruji di mi jogani om le ondo emission nana mo hande o annde leedi amen di rewbe kam en ka ana holita wiide hono yimbel bawam be daranaade hunde fu ko woni golle e galle darde mabbe ana mawni sanne e galleji di hayadube gom golleji di bikani kinnaade e mudum fayso be ngala e galleji mabbe de hayadum an lato sababu saatu su tidna sanne ko he mabbe de ngaram bedrad fam e le odo emission de emission amen o nyalo mo hande o dum jaham badjan gara fami kala tum hala yimbe no nyungitibe urbe leedi Burkina Faso so wari nokku mo no dirta koro ana le wuddu leedi amen di kajado amen gondol on do nokku do ne hamma gendo yidoyde abba galle goto jeado leedi Burkina Faso jodi do koro ana heba hitan nyalo mo hande o sakara nyawu ana buri sawrde dum hodu fukado hala firtirta hayami landondiri e malinkoɓe yogaɓe gonɓe bomako ɗo fayeto le kedde leydi amen di hoɗum woni hakkillaji mum en e dow kaɗo haala o ngalama heɗade ɓe fe ɓoyata seeɗa sakiraɓe ɗon sembe kabaruji ɗiɓe jogani on bisimla moɗon e heɗade min de leydi amen di rewɓel ɓe kañum en ka ana jetira hono yimɓel mbawanɓe daranade hunde fuu ko woni golle e le galle darde mabɓe du ana mawni sanne e le galleji amen ɗi tawede golleji goɗɗi kasen wontum ɗiɓe gatta ko serti sanne e le golleji ɗiɓe kalfinte e le galleji mabɓe tu haya ɗum ana laato sababu jaati teddinde wakkati kohe mabɓe e le wiki yimɓel andanɓe kabaruji ɓili ɗi e callal hoore neɗɗo hawrintinde ɗiɗo golleji no ɓoyiroyi ana laato sababu jaaso ɓeɗo rewɓel kañum en ka laato yimɓelle takkiɓe woɓɓe hoore do a tawam sukulaji mum en timmata Adama Amadou Haydara wonko heɓani en dow majjum keɗe Oumar Waygolo kañe sita siɗiɓe
gaɗen landolngol tafen tam kamɓe worɓele ɓe eɓe andi ɗeɗo caɗele ko rewɓele ɓe jogui wakkatiji le dewle ɗena keɓɓen ɓeɗo worɓele ɗiɗon jaɓɓe sifade
les femmes leur charge même
en rewbe ben golleji mabbe ana heewi sanne mide wa halde o tidal ana wodi ga ko heewi ata dun min jaadi mi heebi o tidal ko jabbi ga do lafi kaldan tan wadda ta dun rewbe yogabe antun ana miilo hono kayo rewbe lamun kobe ga taman dun tuud mabbe wana bawde wada alma saddal mabbe fu
pour subvenir à ses besoins
kambe rewbe jogibe dedo chadele wakati ja tan ko ne ko hede ko teddan hono fu be ngatta so be itta dun e ko he mabbe
menen rewɓen mi woni golleji kewɗi ɗimi watta kay haqqilleji amen ɗo ana heewi sanne meɗa hani wadde golleji kewɗi li galleji amen hono misali eltugol sukaɓe amen e wadde golleji kewɗi samuji a tawan golleji amen heewan sanne famin mette min watti fo so sukulaji ɗan heewi mi heedan sera mi jooɗo mi wulla yalla mi heɓa mi sulta rewɓe ko heewi anen hono ɗi tiɗallaji so a heeɓi hono o tiɗalla parti suuɗa jooɗoɗa wulla a tinoto tan ƴeewa giɗoma goto jooɗoɗa kalda e muɗum torraji ma
kanko noddirte Drissa Traoré andanɗo kabaru hakkillantako o wi ko laati sababu so rewɓeele ɓe ana keewa miijoji wakkatiji a tawan joomum iwiɗo woni ɗo wari le nokku goɗɗo ko ɓuri heewde fuudo a tawan dewgal ɗo joomum ittiteɗo kañe ɗo waddeteɗo a tawan ɗum walda o wi hakkille ko hokkata ɓe tan ɓe tinnoɓe mbawano kunuɗe mabɓe ɓe jaɓa haaldede du
tu penses au service tout ce que tu dois faire
là une tirsi sanne rebo ko heewi golleji man heewira do en fanato sabe hebna sugulaji mebbe sabi debbo so atfa hursnama galle kes o yartale mudun a tawan de galle kan e galle to juutun alhal mi wala gotun gasoni atfa debbo hebi hone mudun li galle to hursna ana buita torraji mudun sanne ana nato sabe sugulaji makko buito fa hunta torraji makko
e galle bi momina ka nyefuti oti bi seki blasira
fa debbo holo neddo yafa fi ɗum latto wakkati soɓe keeɓi caɗele ɓe kolta ko haalande fe e goto noon kanko noddirteɗo Yakuba Dogoni andanɗo kabaru neɗɗa ko hollitiri wiide o wi so ni miijoji heewi hoore debbo andidu ɗum ana yaafi yimɓeele ɓattiɓe ɗum ɓe kani yaade bangue muɗum so lando ɗum
watti fo so debbo ana hono le ɗittiɗellaji ɗuna faamo sanne ɗuna yiyeedu le golleji makko fa hono jiile makko fattade hono no jaabirto yimɓe sa kalde e makko soni debbo ana le tiɗellaji sattude ɗum wona hunde ko suuɗi feewi so hono ɗittiɗellaji matama e debbo jamana a han tinnade faama mo saabi ɗum wona tiɗala ko neɗɗo goto wawi humtude homo fuu ana wawi holide darorgal muɗum wadda haqqilleji lobbi ko faabato o debbo heɓude hoorene muɗum no yaawiri
Drissa Traoré andanɗo kabaru hakkillantako holliti wiide so miijoji ɗi caalay hewde hoore debbo ina wawi waddude kutteji mawɗi
hono ɓe yimɓe ko heewu en ana yetto nokku amen ɗo wonɓele teeɗallaji sanne fa naatuɗe sugullaaji mawɗi ana tirsi debbo heɓa hono on nukku to wawata hollude teeɗallaaji muɗum so ni o heɓe on nukku to haalta teeɗallaaji makko abara o torta huncata kon ko ɓuri heewde jaati hono ɓe rewɓe so ɗi teeɗallaaji hewtuɗo en ko heewu meɓe ana warto jaati ɗum wona hunde ko muɗi
ko miijoji ɗi kewte hoore joomum ko a tawan goɗɗo ko ɓuri heewde fuu andanta ɗum law ɓeɗo andanɓe kabaru neɗɗaku kañum hakkillantako fuu kolliti wiide joomum hani wattande hoore muɗum hakkille sanne fati ɗum laato sababu muɗum
ɓeydade rafi potal ko woni hakkude maɓɓe e worɓe bangal golle haya ɗiɗo golleji ka ana tampina san rewɓe e ɗum haɗa ɓe du heɓude ko ɓe jiiɗi e galleji maɓɓe ɗi jonka mi jaram badial ngara fa mi kala tum haala yimɓelle ñongitiɓe urɓe leydi Burkina Faso so yettile on ɗo nokku koro ɓe goni ɓande jeɗɗi yaade 15 lewru uttu ɓettindu holtama wiide yimɓel ñongitiɓe adadu mumen iwi 1333 ɗum wettike yimɓel 17 iɗum holita wiide fanɗi ka fuu ñalowma ana yetto 1500 neɗɗo urɓe leydi Burkina Faso so yetto le on ɗo nokku noon holitiri wiide fedne ɓe noddirta ho commissariat pour les réfugiés HCR adadu mum kolliti joom o ka fedde gondere leydi amin ndi nimi noddirta commission national chargé des réfugiés kañum hokki ɗum ɓeɗo ñongitiɓeɓe wari tawti ñongitiɓe woɓɓe kasen gomɓele on ɗo nokkuɓe adadu mumen warta ele oɗo wakkati kolitaɗo o yimɓelle 1314 yogay ɓeɗo ñongitiɓeɓe ka baasi o eggini ɗum en iwde jonde mumen satu ɓe jottikele ɗiɗo nokkule juuɗe ɓoole tawede e majjum fuu ɓe gana jooɗiɓe so ɓe tummodir juuɗe maɓɓe ɓe dooma mballa goto e ɓeɗo yimɓelle ana oɗo abba galle iwɗo leydi Burkina Faso jooɗiɗo kuro ana heɓa hitande le ñalowma hannde o ana le région Badial Ngara keƴoɗo amin gonɗole on ɗo nokku ɗo woni Hamma Guindo yeehi yiidoyde e makko anni ko heɓani en dow majjum wedirago tasire o wiyete o burkinanke mbaro duuɓi deɓe oɗo abba galle dogi iwɗe leydi muɗum kanko e yimɓe galle makko fuu saabi baasi o koro le région Badial Ngara ana le wuddu leydi amin ndi o woni le ñalowma hannde o tom o taw toye ñongitiɓe woɓɓe kasen hono makko doguɓe baasi o gonɗole on ɗo nokku ana heɓa hitande ñalowma hannde o o holiti wiide o yeehi si tiɗɗallaji kewɗi
himɓe koro ana mballami wala fuu komin mbawi wiide ko boni dow maɓɓe saabi tiɗɗallaji waɗde mi gari ɗo ko wembimi hannde na fawi dow kabaru ñamdu ndiyam cellal e kaalisi mbiɗen pippa seeɗa seeɗa burkina min ƴuuri warde ɗo saabi rafi ndenago o wala fuu komin mbawi wiide himɓe ɗo ko boni
tawede alhaali no o wordi le ñalowma hannde o ni ka ana tiiɗi fuu kanko wedirago tasire ka o jooɗaki so o tummodira juuɗe makko mécanicien ya ko o watta le nokku o yellam heɓa ko o darono saɗɗaji makko fa yetto saɗɗaji galle makko
minen miɗen gaɗa golle moƴƴintingol motongaji meɗen gaɗa ka komin mbawi min jaatmi watti sukan o golle mbiɗa heɓa hen seeɗa fayi so neɗɗo heeɓi buu joyi ñande fuu an nafa ɗum fami heɓa nokku yafay kina won balluɗo kan ɗum wadde kemmi nokku o fami heɓami ko wawi biddude almusaɗɗa jaam seeɗa
yimɓel heɓe ñongitiɓe urɓe leydi Burkina Faso tati lewru septembre ɓettindu yettade le région Badial Ngara o ka ɓeydi tiɗɗal bangal immadara fewde himɓe yurmere gonɗo waɗede fewde ɓeɗo yimɓel le on ɗo nokku noon holitiri wiide fedde nations unis kumaniɓe yimɓel ñongitiɓeɓe faabade yimɓel egguɓe iwde jonde mumen yo hunde hasindinande sanne ɓenɗo yimɓel ana handi e teddago yimɓe ana hani du tawaɗo mbawɗo fuu moƴƴere fewde ɓeɗo yimɓe yellana heɓa joɗade fa gasa heɓa ko golla fa heɓa wurna hoore muɗum wurna yimɓel ɓe wardile on ɗo nokku ha yimɓel koro kañum en ka miɗe jowta ɗumen sanne ele immadara ko ɓe gatta yella ɓen ɗo yimɓel kañum en ka ana heɓa joddade e mabɓe no woɗirle ɗiɗo nokkule le invité de la semaine amin ñalowma hannde o ka mi kalam haala ɓuuɓol ay ɓuuɓol ngol ka fuɗɗi matere le leydi e manggal muɗum fuu le wakkat jon o tiɗɗallaji kewɗi holitama wiide ana ɓili e ɓuuɓol ngol banggal cellal ɓuri fuu to yimɓel ɓe duuɓi mumen wuɗɗi sanne fa yetto yimɓel egguɓe iwde jonde mumen gonduɓe wurde alhaaliji tiɗɗuɗi sanne le ñalowma hannde o docteur Karim M Zerbo kañu dogotoro yuwaru o holiti wiide ñawuji hono ñawu fofango ñawuji ɓiliɗi e ɓuuɓal ana wawi United san to sukaɓe to nayeɓe fa yetto yimɓel ɓe ñaw jabeti na tension woni e mu'en ele ñalaɗe ngaroɗe omo narda yimɓe waɗa ko woni e bawɗe mu'en fuu yallan heɓa rentade fa ɓuyta faratiji ɓiɗi ɗi e heɓugol ɗiɗo ñawuji ɗi mi kolliti on jonɗi keƴaɗo amin gonɗo yuwaru bamoy keɓe landodiri e makko keɗa sita sidibe e mawdou samasiku
Karim Zerbo
a hoorejo suudu doctorore yuwaru hunde ɗum woni ñabbilaji ɗi yimɓe dibbaɓe wawi heɓde wattu dabbude joni.
Merci monsieur Kebe. Effectivement
taw maɗa keɓe gonga jaati oɗo wattu ɓuɓalla fatiji kewɗi na dow yimɓe le galali cuuɗi lubbi ɗo hakika taw fo andamo wiide ɗiɗo wattuji ɗi jaati le immadaji amen ñande foof ɗi en tawki wiide ñawuji foofango goni saabuji garangal hewɓe nden o tiɗɗa famede yo saabi ɓuɓalla jonno so kabaru yimɓele e guɓe ɓe hewti ɓeɗo koye galali cuuɗi lubbi eɓe jaati le fatiji ɓuɓalla e henndu ɓunɗu ndenno yo jaati caɗele cellal ko ɓuuri hewde yo jamar nde tawrete durma sukaɓe ɓe ɗoyru kañi jaati pneumoni nden no yalla haddi ɗiɗo fratiji cellal won taguji yowaji ɗi hani muccinede hoore ɓuuri foof suddude sukaɓe jogoɓe hitande fayota duuɓi joyyi nayeɓe e yimɓele cawɓe ñawu foofango hono cukku e ko nande muɗum ɓe kani sanna heyɓede fewde oɗo wattu henndu yalla haddi satre ñawu mabɓe
devantel probléme de santé
quel signe doivent alerter
hoɗum hollititta on wi sukaɓe ma naye en ana sawi ɗi ñabbilaji poofangol
les personnes âgées.
Tagu maysaji ɗi andon noon no mbimi fuɗore nde eɗi keewi banggal foofango oɗo wattu o ɓe ɓuuri foof durma e ɗoyru kañitelaji foofango ndenno so ni hon ɗiɗo sifaji ɗi taykama to neɗɗo ana hani jomum naɓɓe suudu dowtoro yalla sawrede ana hani cuudamaji heɓɓe yalla haybude no haniri ɓeɗo yimɓele fewde e ɓuɓalla o sukaɓe kañi e nayɓe ɓe ne hani ɓornude kadle heboje calɗi mabɓe e kawde yimɓele cawiɓe ñaw o ndenno ana hani ɓe ɓorne kadlaji haɗoji ɓe jangadi
le watti dabbude joni min maati kasinle galleji kewɗi jamare ko hemu e huɓɓan yiite le cuuɗi ƴurwo huɗum wawi nata kutteji huɓɓugon yiite le cuuɗi huɗum wawi waɗata kasin yalla jamare acca ɗum
gonga jaati taguji ɗi gartade sanne gamin ga iɗi kewi ɗum faratiji hono mbiɗani wadde yiite le charbon gas uji bundi ɗum yaltinta eɗum bonani fay gurdam jaati nden no ngalɗo tawgal natorgol charbon heɓude wulare yata caggal farati saabi yimɓele na kinni ɗum ɓe gartanta hakkillo no hani waɗede tawene farati moɗo woni e kabaru muɗum saabi soni a huɓɓini charbon le gawral a uddi damɗe e fenêtre uji ɗi foof gas o heɓata o yalta kala gonɓe le gawral ngal on ɗo gas o fofirta hunde gaɗode hello e cellal mabɓe fay gurdam mabɓe
watti joni huɗum wawɗon kalde jamaren banggal kulleji ñameteɗi fattade laaɓal e nandan muɗum ko hani batede leɗɗe nokkuji site de déplacé en watti dabbune joni
le nokkuji déplacé ɓe hono mbimini fuɗɗore nde yimɓele hoyfuɓe ɓuuri foof sukaɓe e nayaɓe kañe cawiɓe ñaw foofango ne hani haybede sanne ɓe kokke kadle tedduɗe mbawɗe hadde henndu nattude e calɗi mabɓe dawrude ɗum no ɓeɗo yimɓele ɓe ñamata fa haara gonno dangoji fewde e kala goto foof no hani ñamde fa haara oɗo wattu o so sukaɓe kala jogiɓe bawɗe ne hani tewtude nebam lolniɗam wilgome le wattude ɗum e kine makko beeten e kikiɗe so ɗum wala nawtorade bulalga le kine ɗe beete
mi salminima sanne docteur Karim Zerbo.
Merci beaucoup.
A jarama sanne.
Haya docteur Zerbo a jootama san eko jaabiɗa lamdi amen ɗi ko e hakkille amen ka gonduɓe heɗade men wakkati joom o kañum en ka faami sanne wajuji ɗi gadɗa fewde e mu'en ɗi ɗum naɓata en jonka e le rubrique amen goɗɗo mum noddirta artiste de la semaine le ñalawma hannde o mi jaaha mi yiɗoyde jimo goto ƴurɗo le wuddu leydi amen ndi fa o haltanamen jimi makko mane o fuɗɗi ɗum tiɗɗalaji ɗo heeɓi le hen ɗi fa yetto noddago makko fewde yimɓele egguɓe iwde jonde mu'en le ñalawma hannde o wonko landodirmi e makko keɗemi
aɗa wawi hannde yimɓel keɗɗiɓe men mi wakkati joom o hoɗum woni indema e jambore ma
assalamu aleykum e mire jawta sijo tamani fou miɗo jawta keɗotoɓe fou mi Harouna Konda mbiyetemi e l'enfant de Kounari Fatoma Diaby
Harouna Konda kasem jowtima sanni ko jaabiɗa landol amen ngol a fuɗɗi jimi ana heeɓa wakkati joom
mi fuɗɗi jimi guila 2006 fa warde joni ɗo gommi ɗo
a waɗi album ngay fa heewi jon
mi waɗi de album gammi album aduna wonto kae album machina weliyade wonto
keɗoɗe mi yoga e jimi ɗi gadɗaɗi tafo fade amin tokkitade e interview amen intitulé djimol ma gotol ko ngulata hodo jidda haldude e goldo djimol djoon
ko ngullami e yo samba ko ngulata ay aduna no wordi hande aduna na yurmini sande aduna ana heewi laawi sande laawi tawinude laawi vraiment tampinoji quoi bi adama ana laawi kabaru sande a fami e le galleji di e le sakirabe a fami na yido dirde e wagno dirde e le dewle bi galle modo ar joodi ayyan ko heewi quoi wala ayyam be ani do anakaba fami sabi jawdi be anakaba sabi dewle na sabi bibbe ana yurmini ayyam neddo abaman debbo heba bibbe didon taton nayon afami na do dewga ngal yottoto duubi joni jabe ciera kase bon hono bibbe mabbe latto
goldo jimul kana nande hunde ko kalda hunde ko andu an
wala hunde ko andumi jati wi hunde ko andumi jati afami legalle ayyam tellement ke bibbe kewa awawa fe marde be jaltan be jabe bamay deedi afami bon deedi fe abirab mu andaka ana nayi ana tampina ngurna sanne quoi bi adama sawro e kase ngido ndiren quoi njurmu ndiren quoi c'est ngido ndire e njurmu ndiri tan gasan quoi jon tidangal nafa wala hen turude neddo nafa wala hen quoi bi adama ndaru tan ko sultinta bi adama ngadna dum quoi
gondube hedade men wakat jom o do ko heewi mu en fu egube iwde jonde mu en be iwito wana kamal e be jidi
be vraiment
donc be gondo do no lati fu ana wawi jikina jikilo bo wiide no boy refu den no be koti
amana be koti hono ngabe déplacer so ngari be ana yurmini quoi ngano lati fu be joppa e hakkille mabbe be anda do be mirfti to quoi fadi jikka mabbe bona quoi hunu fu ko wari a fami ko timmata
haruna e jimi maadi wom tiddalaji di jiida e puddode de ne
way mi yi tiddalaji kewdi mi yi tiddalaji kew tiddal manaji man e bon tiddal production soutien mi hebi dum fu tiddal mu arandi ka soutien sono fabugol neddo sa hebi dum tiddal mu tan fabugol woni fu alhamdulillah no yafi sedan quoi
album ngay maadi fu bo mako don jaltinda di nana wa ehli kedde leedi di
album premier album bom o fu bamako do ngammi quoi bon deuxième album won so ngaji di ngammi guiné voilà won so ngaji di ngammi burkina
djimol ma gongol du wonton kasem mo koltida e mudum wiide aduna tarike neddo no darde mudum foti fu daye no leyi ni
kala voilà daye no leyi no podda darne ka fu daye leelida
Kananke ma Allah kanyum woni bawdo su sauri Hayo bandande boyaru hesese Sawi ayi damfu abonamfu Hayo bandangoroko ando saura Wadi wunde walde bibema ada fija ada zeno Mouda baliki ana joke walde bibemu anande dinadu ana fenana walde bibemu senji enenti dalla hay Allah konu senji du kambu warata hay Allah konu me allino aduna o Ana yurumini mihallino aduna o ana jasi
adna ana yurumini adna ana jasi neddo tampudo
wawa fijude
hojjida halde do
neddo tampudo wawa fijude arane neddo imudo e le miskina ko arande a biddo akando ha wadde sobe ko kaddo wadde sobe o sa holli dum lawol fijude wawa fijude mo gonto ata wala golle fay hunde wala activite fay hunde sina wondude walde bibbe mudum daroyde walde bibbe mudum a famina e dum wala fuko wayi wadande dum be dedina dum a wa wiide o je biddo kinabe yewto suko goto be biya o kanyu je biddo dum wana hunde lande ko non on hunde mujunde
sarabe amen ka hewbe kayum en yalo mo hande o ka igube ule jonde mo en be ngari le nokkuto wala e wi mabbe wana sagoma waddibe don dum ko hewbe mabbe du fu atawam saatu ana yida e si nyawuji yogaji tampinoji dun en san di don nyawuji yogaji du ana nyawuji din baawi hebude e lande ko dum gulcitoda e ngol do jimol jaati
ko bawmi wiide le ngol jimol e surtout e le yimbe me e gubbe so wari dobe mira darda Allah ko mira nyaago Allah basi ko wadi so be ngari gaako o basi o timma be mbirfito ko ayi tiid Allah waddata hunde fu nyaaw yo tuundi nonno tiid Allah waddata dum fu tiid Allah waddata dum so net naata e kulle ko yida feesa yi e gubbe warde gaabe e be naata e kulle kewde a famina wo nyaawuji ana heba be fuutaabi tiid angal misina miskina ko so be njalti le o tiid Allah ngal be njaltan e tuundi so be njalti e tuuni cyallal wara
jimol ma goddo kasam do a holiti wiide gonga gonga hay ngidu Allah di e jimo ma ngol mi kedoto dum tafo fade amem landa ma hudum yupima imu gogul
Right.
Challenge penny. ko nawino nawiri du fu gonga o kan hani halade ko do jidda hande sakrabe am be dum do juma
Allah barkin sujo tamani biami jiba bi adama yo bi adama masata e pene kwa wala fuma anda pene woda nafa fawino wala pene pene chakite mu yo pene non kwa sai mi hebi tiida Allah kewdi kwa fu do pene de non kwa neddo wi'an wadan ko wawa pamene aadi ko wawa hibinde okete rendez-vous suudo bi adama do arwaye wallude neddo tawi wana buudi walludum e hakille ma o andal ngal jogoda ngal waldu joomi e dum charo o fenani kam a famina e mo kolimi o fenani ka aran neddo kam mo kolda o so fenani ma ka fu jikema boni waddi am e yimudo e ngol jimol
kedi non be kam tay be pami sanne men hobum hala jogonda yimbel e gube ewde jonde mu en joodi be nokkol be ngala e wi mu em nyaloma hande o
ko mbawmi wiide joodibe hande nokkuji di dum woni perbe so wari be bi adama neddo do arwaye wallude hore ma kwa sa wari e nokku do a jia fu watti hore ma dande yuda to kwa e du ne ngarda nokku do a jia fu min kamira do ta fon fadi o wakati min tinoto mi ndaro nokku an do mbawmi joodiade mi horanta mi watta problem tawe de be ngarta fa be njaltina kan fu tawe herse wala hen pati jooda tan biya a ankar joodi do tan a yata non ne jotta nokku do a jia fu fiyana hore ma dabere sa noddi yimbe hono noto mabbe fadi mabbe notudo ma fu be ngara be tawa andu wonko ngada fati joda bada mbiya minga mi wondo ana weli mi yobata mi wata fami no bi adama ndaru yaltuti e tundi fati ndaru mbiya kina neddo yaltina e tundi no ndaru ay hore ma anka yaltina hore ma e tundi tidal wari be eggi be ngari ko dum wadi so Allah hokki ma hakille ko so mi wadi e ma tidal fu mila no yaltirta e o tidal la aro yaltuti tidal ngal dutay wana neddo hono jogudo koreji mudo ar jogudo bibbe ma e rewbe ma yo so bibbe ma be njuttube golle wattu e mabbe golle accu be njabe ngada e bonya ko o a sakinambe andu piana hore ma dabere ndara seeda seeda me fati ndaron tan njoddon biyon kinan laamu wara so walla on so mbi laamu walla on laamu biltake ko mudu ko tafondu sak ma daro wi walla on bi adama ndara wallude hore ma tafon min ka dum bawo me halande be ko be ndara be malla hore mabbe tafon ko teynde mojjere wari fu tewe kambe kabe puddingul
sakrawe kidiibe on kibi fam sanne Haruna Konda mi jogino juuda amen do hay o wi fati joddon tumudiron juude modom ngadon ko woni e bawde modom nyande ballobe wari ka fu tawa wonko ono hore piyon do hore modom hono dabere kam en ka faboto on tam
yoga be anangulla yoga be ananjala yoga be anai bojji yoga be anai ekuinan yoga be anangulla yoga be ananjala yoga be anai bojji yoga be anai ekuinan yube ani kuibe inni be warti edawol yube aningulla inni be iwi he yube ani kuibe inni be warti idawol yube ani kuibe inni be iwi he onji aduna aduna kanonno onji aduna aduna seina waina
mede jikini jikke lobbo ka wiide jam dañano wartile leedi amendi yalla yimbel egube iwde jonde mu emle nyaloma hande o fu an heba wirfaade le nukule mu ende mi kalam hala proverbe de la semaine amen o sakade nyaw ana buri sawrude nyaw ko dum fu woni hakkilaji malin koobe e dokado hala wombe mi landundir e mu en bamako do faay tole kede leedi di kede ko be bi
sakade nyaw buri sawrude nyaw sa nyawale asaki maka dun santata sabi sa nyawi ko kanda wadde e ornasi ko atawa wawtata sako handen ko hunde wala lella cellal ne buri hunde fu sa nyawi ka fu jonka mi wala ka wala atampa sa nani ado doga wado kulleji fu ado seliya sa nyawi ka wala fu ko bawda sakade nyaw ka buri sawrude nyaw so en denti du ko bawden golude ko kanye goto wana goto
sakade nyaw buru domude fa sawra fa sel nen no hodon no koromudum en ji kulle fu anni bon nen en fur en dari eden ji fa bonando o war hewto so en immo den biye en dar fa mo inen nen no hunde so boni no moddinirda du fu wartata no worno arande ni nen no cakkoda illa bonay dum buri hono won dum e ejoto dabereji fu ko bawden fiide illa hunde ana moddi kaltiden kawruden ko toyniden gasay fu noddundiren joddoden kale a de hunde sen chakaki dun law ana wadda bonande wono wiyete ngesama a domi fan dungu toba sa wi imoto do fabbe dabere fu ngesama gast dabere ila en jorni wat nenno sakade nyaw dum buru sawru do fa sella woni wiide en ji basiji e gondile leedi mendi en kebi misaluji kewdi ko hollata basi ana wara warde illa no wonno norto an wiye nor 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 fa dum wari dum hewti fa jabbike fa huube mali fu so jama fu imminoke illa ne wonno to norto ne nyifi ba okun nangindiri juude nyifi basi o yottata ko centre o dum wana ala fa ya e le kedde leedni nan no fa hande ko min darata yimbe tan tinnoden nangondiren en fu en inna goto en babbo goto so wiye inna goto en babbo goto a ceddo min mi bamaranke o pullo o kaado en fu Allah goto en fu mali en sen nangi do tan en baawa sertude en mojjinan
sikka wala hen fi sakkar nyaw buri sawrde nyaw sakrabe kedibe hakkile am ka wonko kebudom e famu bangal odo emission humanitaire mum joganno on le nyalomo hande o Allah hollu em wakati goddo kasim